CKMusicPromos.com.
Yes, shall we pour it, let's do this. I'm back in the bayo ke komi chakolwa. Ba family bana nisula kutala. Pali mova, ni mangala, ni mangala mushe bane mani kolela. I'm broke but I'm always strong. Pali mova ni masanduka na shark. Ni matana no tana. So, you can call me wa fake. Whiskey whiskey ni funa big mosi. Tine jama ni spoma shota juicy. Kumapa, eko miesu. Ni nkolwa na ufane minsu. Before we know gonna for to cha show one niche na ucha mutumba nikota kwacha chulimbwe china tufuma na riska yeah ndeshalisha wona here good son mu club wine ni mapunda rewind nishibali vidi la mabiki behind kutima uliche a life in fire
tunisiwa pena zakasia kumwa mobaine tunisiwa pena zakasia kumwa mobaine last year I was drinking. This year I'll be drinking. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine.
Kutala tanta ekwenda kwandi. Chakolwa taluba babondi. Na temwa kupakali ekuli chikondi. Most of the time chisangwa babondi. Hey, I don't wanna take it slow. Magelo ni mafuna 4-4. Kuno ni kuma 0-4. Still, I don't wanna go home. Did a big buy on my bomb. Gawadwa eka perfume. Chalo ni chitambila mu HD. Kwati ni fume. Yes, kukopala kuli dance ya bachaya. Fano ni nafunta boy ni kakaya. Ise, tima vinila buy it. Sword in here ni mulilo fire.
Tunisi wapena zakasia kuma mobaine. Wapena zakasia kumwa mobaine. Last year I was drinking. This year I'll be drinking. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine.
Wapanja balema kutanda ula. Ati na onongeka. Kazi wanga angolila teile. Sinisi ya na ya unga banyumba. Sinisi iba chamene chilengesa. Nipeze kache nirimu maba. Nipeze kache kuja kwe chilida.
Sinisi wapena zakasia kumwa mobaine. Sinisi wapena zakasia kumwa mobaine. Last year I was drinking. This year I'll be drinking. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine. Sinizi wapena zakasia kumwa mobaine.
Yeah. Whiska ina the speaker. Shami boy. Shashi Jenu Dilaz. Classics.
CKMusicPromos.com.